jamɓe joni wittori min tawi sappo e joyyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kori jam woni e moɗon habaruji men sembe mu hande dartina filla hono laawol ƴowol agadas yaade durku laawol ngol endan jahangal ngal faddama ko watte balɗe jeɗɗi warde balɗe jeɗɗi ɗum ndu konna hooreɓe région agadas kay won ko hoƴi laawol ngol endan ɓe mbi fa wakkati goɗɗo keña won koɓe koye laawol ngol caggal hippitere e fottere ko waɗa hakkude soogueji e murtuɓe. Noni fa hannde ndumin kalna o haala ɓi leydi Niger goto laatiɗo waɗi kandu kondani andal manngal go har filla ko darto motere kasia kawon ko haɓɓe mum daraje ndemirɗe o waddi o holli ɗum ɗo yimɓe holloto be fiɗo enda en paman kanko ɗum o waɗiri golle makko. Yewtere men pinno studio kalangu yara en fa wari jondu kondani e nder région e endanimo agades tete tirosérie nokku to ɓi leydi Niger joɗino tendal libi duuɓi nayyi caggal ko warti ɗum endan wartidi e golleji ɗi wonno waɗa gam batte leydi ya yesso yewtere makko kanko e tarnan Fude Ahmed. Ko ɗon ñalli e Diane Soumana Amadou janganta habaruji ɗi endani e fulfulde yerdomirnomi on nino tawa har filla ko darto e nder région mo agades hooreɓe région ene ɓe koƴƴi laawol keñan faddade hono jahangal ngaɗowal laatigal du konan ɗowtetegal noon ƴude agades yaade dirku naade konan ƴuwa dirku warta agades ko watte balɗe jeɗɗi warde balɗe jeɗɗi ɗum du konɗan caggal hono hippitere na mbiyen ɗum fottere ko waɗi hakkunde soogueji jooɗi to enen dirku kañum yimɓe woɓɓe famaka ka e ndu moyi en noon wakkati mo kalten oni honnon ko laati ɓe kaala e haala honnoye wonno fawara joni ɗum sectori eley fawara joni hono ko waɗɗum endam kanon woni mbiyeteɗo kore yasko latiɗo kañum o endan hono fa hande duka woni kaw jiɗo nokkure hono mobilaji ko ƴuta agadez yatto enen dirku nani ko a haalni bandima Anissa Karim.
Après avoir fait nos formations
jaggande min pondiɗereji amin fa woɗi min gardi e policiji komin jotti to posita policiji ɗin nde mawɗo policiji on famminimin ko tokkodiro loreji haɗama hande min bawta wadde jahangal amin komin andina hoƴoɓe nimɓe no yara ɓen fuu jahangal wattake hande min pamay sababu majju gam min kana laamu ndeni laamu hoƴi laawol hadde min caltako min tokkangol komin jinni woni gonmanti hokkamin laawol ɓe gala bawɗo ɓe gaɗa jahangal mu'en.
Ces pauvres là continuent leur voyage.
Non ni faar jon kotto soogeji habbiniibe ujunaji didon jeyaabe e leede kotto chapan tati e tati de Afrique kañum Europe et Amérique en ko ye fotto e Ouagadougou na mbien toete Kamboisin leydi Burkina Faso ton hadde Ouagadougou dun du konda ngam batte wadde hon ekkitingol ko be boy wadde ko wete flint lock dun du hiktaani hikka to wonde ngon ngada dun yorno AFP fedde leydi France hokkor habaruji haaliri yorno fawarjo ardido hon fawarjo flint lock mo hikka o endani on jiatto na leydi Amerika o wi nene ne kay hono dun do du konda wonno wadde non ngam batte hono wallu tuggol Mark Hekka o du o holli wiide ke be ekkitan himbe san e do lawol majjum Allah e fi ko wonno wada e der leddi wakkati mo kalte o ley Sahel e Sahara nonni fawara jondu konda e le fila ndenago waddi ko ministere hawjinde fila nde redu leydi men Niger ndenago bibbe leydi haali do haala laabi ko jaa do fila ko darto laabi ndenago ko jojjina e der region mo Tillabéer kany e Tawa mbiyen jokka département mo Tillabéer kany e Tawa dum du konda ni hono hunno ko laati ministere nde andini wiide ke laabi dina wotto di tokkira kano haniri hara bangal kambe ben enda horebe region nokkuje den endam dum ne nekka be mbiyebe jama yaade himbe region mo Tillabéer sojjito e do haala ka haali ka endam nden langue ko ino jetat lewru février 2019 gam batte be koji to laabi goddi ka sendam baaw tokkite do majjum Allah e fawar jondu konna ni ta haaji o wadi fa wodi bibbe wurtu konna welto e do majjum nanni fawar jondu konna no tawa har filla ko darto hono fawar jondu konna no tawa do konna himbe latibe hono nanga no mana mbiyen du konna hono filla nangul na du konna wurtingol haala na du konna jojjingol laawol ko laati ɗum du konna horeɓe kañum woni ko hantay waɗi ɗum horeɓe mu e hani waɗi no han laawɗi waɗira saabu nokkuje kewɗe no wodi ko himɓe galano paama dow muɗum ɗum saabi tarnan Fude Ahmed o yoyi fawar joni kirtoɗo goto hono mbiyeteɗo mayna carte anduɗo sanne dow filla sara yaji ɗi enen dow téléphone ɓe kaldi hollimo ɗume woni laabi ɗi neɗi koƴirti.
C'est un grand panier.
Kono handere mawne non de der mun tawa laabi kiito kewdi di der mu en tawete laabi laamu leydi andinoje e reji hawju golle e ko nandi titta denne laawol fuu gol ardiɗo adi no limte der ir laabi ɗi illa ardiɗo leydi fa yotto e ministriɓe e gouverneur en fuu neɗɗo fuu kokkaɗo laawol ardade adol mum naabi en gattol mum sey to ardiɗo leydi deki jungo dow ɗerol mum jina laawol laamu leydi na andinore fuu adangol na waɗane to hennon fuu de ɓi leydi go hi'i ko hakke mum yaɓama nder adol. Lawol gol na andinore den, no wodi lawol ƴamude. Lawol gol na andinore den jukke yeeso cuuɗi.
Nonni faana le fila kollol beefi ko wona waɗe ɗo hen ɗan gallu ñame ko wiyete Salo, no ndaara fila durgol e demal kañum e ndiyele nenene Sahel. Nonni ɗum du konɗan ni ɗon wonno ko fawar joom ɓi leydi Niger goto yehi waddowi andal manngal sanne ƴuuɗole région mo tawa gam batte waltude remoɓe ka e du konɗan heɓa kandu huyfanɗo har fila golleji muɗum en. Ɗum wonno kanko du konɗan motere ko wiyete Kasia kañum ko haɓɓi e muɗum daraje gam batte Allah e fawar joni demal ngal hoyana himɓe. Seni wiya kettino nanon Sabu Bandi min Gongu Mahamad ɗan tani yeyi to enɗa yi o wimo o haalni ɗum ne fi o wontiri.
A takaice dai abin da zan iya kwatanta
rabinol halani demal hune non de min tawi no wadi dan min tawi mamirabe amin no dema burna no hidi himbe tittinkino gatta kilo der ko gatta fu e kaden tifude beydari irni he bandundu wadi ko jodi mi taykimi darumi o wadi ko buri wallirde himbe leydi dema der ko yirna kanyon du wadi ko gadammi moto oni leydi meden no waggidi no wodi lopal kaaje e jareni pineje lore de wattamu no pusan na tatu sai min gadi pineje jamde heba jalogon waylitire no hiira
akko en ci hawayta numa
o wonno den Ibrahim Mohamed neddo le tawa gaddudo andal gal dar filla demal. Nonni jangobe lekkol tawabe fawar jonto enda maradi ka endu kondani ele jamma alal gal enda fa jengi nden won ko be murtina hala mabbe hala kabe kaldo mun ka dartina filla jande mabbe nonno yara e kullan tereje mabbe fu dum du kondan wonno ko be kokkidu fawar jon gomnati balde sappo e joy gam batte yewtino dum fa woda wadna muradu mabbe. Mohamed Mokhtar Rashid kanyum won secretaire general hawrter mabbe den nani ko haali Mohamed mamma maradi
janginoɓe mabɓe ɓe université eli ko ɓoyi iɓe murtere ɗum duɗo cuɓaki mawɗo janguirde université nde maradi nde caggal mum min mbi'i mawɗo université o andita golle mum no janguirde université nde wonno gollirani wala e lawol. Min kaali fahinda e wiide ko gollirde université nden waddane gollitirɗi jamani. Min ƴami rewɓe jangoɓe université ɓen ɗo gaɗane hano janguirde mumen feere to jangata anabu du no hani tawe nder régioji ɗi fu di cede ko min balli titte ɗum du yoɓe. Min gaɗan hunde fuu ko handi heɓa jangoɓe ɓen keɓa hakkeji mu'en. Min keƴani horeɓe ɓen balɗe sappo e joyi do kulle ko min ƴamti ɗum heɓane mosala ndeni ɓe ndur wayi ko waɗoy fuu kamɓe goni hoore majjum fa
nonni jangoɓe université ñamei ɗo du konnan ka en du hono sakkulla no wodani ɗum en sanne sanne ar filla ko darto murtere janguino mabɓe gonno gaɗa wakkati mo kalte o ɓe mbi hunno ko laati ɗono mema e ɓerɗe mabɓe sanne ɗum wala ɗen weliɓe du konɗa ɗum saabini fawar joni hono ɓe mbi eɓe gaɗa noddagal yaade e janguinoɓe kañum e gomnati e hooreɓe fu ɗum waɗa jooɗa kaalen fa heɓa narral waɗa jande nde heɓa ya yeeso sen ɓe kettino ɗon haalaji mabɓe ɓe kaali wakkati mo bandima Asumane Sina landiɓe nani ko ɓe mbi.
Ɗum torrimi sanne filla murtere janguinoɓe mawɓe nder nokkure to janguinon gurda himɓe ɗo no woodi jandeji ɗimin kanuno hantude illa jeɗɗire wittide nde amma fawarde hannden ɗum hantay miɗen eela se gonga murtere nde hanto
hanno min gaɗa ƴewtol ƴewtol amin goldu konɗa no tiiɗi fa waɗa Allah e murtere janguinoɓe nde enɗa hun noon ko laatin laatinimi saɗorma sanne sanne donc komin jiɗini woni no han tawe ɓe gaɗa jooɗa kaalen hakkunde mabɓe ɓe narda
sensitaine
woni ko ɗum torroto komin jinnoni woni ɗum waɗa jooɗa kaalen fa wooɗa ɗum saabi miɗen nodda yaade e laamu leydi kaɓe janguinoɓe ɓe narda
murtere janguinoɓe mawɓe ne ɓalla jande nder hitande ɗum waddata ɗo université Abdoul Momini ndenne no hani ɗum ƴewte heɓa min golla min keɓa talki amin min kumta muraduji am
noni durweteɗo mbiyeteɗo Laminu Maldabba kañum du konan tawa no nanga jiya kana région mo Agadez dow filla durugo enɗa o nanga kana du konɗan to enna matamei région mo Zenderam tomo uddi ɗum du policiɓe kañum won ko nanguimo caggal du konɗan ni tumama ha omo tawa ele himɓe laatiɓe no gonno gaɗa baasi fa ɓe jeeyi ɓe kippitoyeke hon neɗɗo lumojo gon tawa lewru wetego may mujiale département mo matamei fawar jondu konɗa heedoyde e keerol e Nigéria nenene kay duule haala ka min gartan dow mum seni min keɓoy kabaru goɗɗo fawari jondu konɗani ele habaruji no tawa du konɗani himɓe ko watto jeego laatiɓe faddanoɓe nambi en nangaɓe illum noga e jeeti lewru janvier gam batte Allah e ɗume fawarde nden enɗa batte Allah e ɗume batte Allah ɓe mbiɓe kaɗan hono fane groupe machine courant wadde ñame itti Agadez ndenne joyi lewru février du konɗa yaha tabintana dow nanggol mabɓe gol enɗa hande subako won koɓe jara to juuju on enɗa ɗon kirtotoɗo gam batte haala mabɓe ƴeewe haala mabɓe ka ƴeewama wi amadou haala ka yahan fa yottowo no gay e jeego lewru février ko be paama do dum e woni ko kiti on heja
studio kalangu
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere e nay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mainasorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
Birningaure
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
Dolbel
do radio Gorwal FM
lamba chapande jena e joyi tobere go FM
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jena e jenai FM
mayai
do radio Anuri
lamba chapande jena e jenai FM
Damaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jena e jetati FM
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jena e jenai FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joyi FM
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
edo yewtale men pindino hande ni mbeted agali amumun latido bi leydi Niger no endan dilludo wuro mudun yeyto endal Libi e le dubi nande sappo e go wadi ton kwato dubi nay ciagal ko konugo fuddi Libi ne wono ko juuto en Tripoli gallur lamor leydi enda o warti do e leydi Niger hande de ko warti do konna ni o warti wono mabbetete Cirozerine nokkuto wono wada gollal makko golle kalije woni endan yewterde endan kanko e tarnan fuda Ahmed be gaddi nani ko min pirti fulfulde yewtare men pindino
Agali mumini wadana bipe na yo bi ledi Niger dila no do jodi do Tripoli galure Libi ko konu no futa tonder dubu jinaji didi e sapu e gom. O jombade mo dubi chapande tati enayi goli nder koli badangal trabluzo fadema kona tude nder fitare motaji le galure warende. Agali fili take ko wadi e ko sabi ngartuki mun Cirozerine Region Agadez.
Wakati gonnomi Libi golle garaz e kaliji gadammi mido golla du to loroji lotete degom miden chaka gollal no se goddo wurti do malfa teto huune fu ko neddo hawri degon du e torra himbe min gi'i ni ko dum walay dum so yoro gadan dum du wadi ko min nangi lawol min garti wo
tuni wakal nakala karnan
ndarek bangere makko tinga badangal Cirozerine agali fuditi gollal mun koli ko wadanno fadde mun dillude to Mahamud Al-Ghafet mawdo fedde gollobe koli Cirozerine andunodo mo wi agali suka jokole o jahangal mun Libi hunde fu woni hebay
lele rayo sitasaki
de gonga burna makko wattiti gan denno o mo wodi kaliya makko o mo wodi du are ko golla der makka handen ko o warti o fuddita golle de o wala are den denne fudditol golle de no tiida nam musanni de en dari du yaha warta makko o soccerade gadanino handen sayni himbe makko nanganamo o golla o dara ko o hebata
inde yake da babush
agali o wakatino wonno e jahangal ekiteke kulle kewde de wawta ekkintin ummatore gallure dem gam o wala bawde e walloobe mo
mosnela mo
deni mi hebi bawde mi firtanno non to loreji lotete gam mi ekkita himbe mi ekkita du sukabe meden bandirabe amin ekkititto dum beydari du amma mi wala bawde ko wada dum hande
igor waji derders
nimsi titta jahangal mungal ko warti der kogol mun agali wi soccitita ko Libi kadim wodi du ima don yamira wodube anni adilludube be jodo der leyde mabbe e gollude ko burani be
e do don ko habaruji me fulfulde tili elen jon kamole le hewtene jango non habaruji fulfulde joni oni mi accida on e asumana shina wadda habaruji aw sankore assalamu alaikum balenta jamwali
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapanna joyi e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger